Batakewol Paul aranol ha Korintuen. Fasluol joedi dabot. Yo, hami jabo yamde de bindudon der batakewol mon. To gorko te aisam, kanjum buri wodugo. Amma gam ta on lato dakaje, ndika komoy te a. Debbo bo, komoy lato te ado. Gorko wondabe debbo mum banano handi. Debbo bo humtana gorum haje. Debbo marai bandumum, ndu latani goriko. Non bo gorko marai bandumum, ndu latani debbo mako. Ta chalotire baldal, sonato on narri do majum gam wakati setta, hake bon de ere gam doago. Amma baodon kaute fahin gam ta saidanu heba estugo on gam soinde nangtare mon. Mi wi aidum bana umrore, amma bana dungaye. Min kam mi buri yidgo yimbe fu njodo bana am. Amma Allah hokki komoy dokkal mum o banani o ya bananon mi don wi a worbe be meday bangugo e rewbe be meday bangego e rewbe yurumbe ndika on jodo bana am amma to on ba wa inantago sey on te'a ndika te ugo do suno billa on amma teebe e te'abe mi don hokka be umrore nde iwai ha am amma ha jawmirawo ta debbo sendirabe gorum amma to asendiribe mako se o jodo bila gorko malla o narra be goriko fahin gorko bo ta sera debbo mum amma luttube mi don wiabe min na jawmirawo to gorko masihinkejo wodi debbo mon inay debbo bo yerdake jodo dago be mako den kamta o seramo non bo masihinkejo debbo mo gorum nu inay to gorko yerdake jodo dago be mako ta debbo sendira be mako debbo nuddindo don sena gorum mo nuddinay non bo gorko nuddindo don sena debbo mum mo nuddinay to nanon bikkoy mon bokoy chopkoy amma jonta koy cena koy amma to choydo nuddinki yidi sendirgo be nuddindo jofemo den kam masihinkejo gorko malla debbo rimdi e tegal mum alla ewni on ha on jodo be de ere an debbo awawan hisnugo gorko mana malla an gorko awawan hisnugo debbo mana fakat on anda sei ko moy tokko jodaago bana Allah herorimo o jodo banano o wa'inde Allah ewnomo banani umranmi der jamaaje masinko en fu to goddo laatake julnido sahi Allah ewnomo ta o dabbita ittugo batte junnon to goddo julnaaki sahi Allah ewnomo ta o junno gam junnon e soinde junnon didi fu nafata ko dume sei do tanago umroje Allah tan nafata goddo sei ko moy jodo banano o wa'inde Allah ewnomo to a maccudo sa'i Allah ewnoma ta saklana dum amma to a hebi bawde rimdugo naftora dum maccudo mo Allah ewni dum lati dimo gam jawmirawo marimo bana non bo dimo mo jawmirawo ewni dum lati maccudo jawmirawo sotti on be saman gam majum ta gartire ko e mon maccube yimbe derdam en sei ko moy modon jodo yeso Allah banano o wa'inde Allah ewnomo to do yimbe be meday bangugo mi wala umrore jawmirawo amma mi wi'an ko numanmi jawmirawo mu aniyam hokkiyam faamu latiniyam kolnido nda ko mi numi to goddo meday bangugo dum buran wodugo gam dalila billaje jontaje to a wodi debbo ta dabbu serugo mo to a wala debbo ta dabbu teugo amma to a te'i a wadai aibe paanyo bo to o te'ama wadai aibe amma mi yidi hisnugo on chakle latantode teebe e te'aabe derdam en nda ko gidmi andingo on wakkati rammiti diga jonta marbe rewbe laato bana be ngala woyanbe ta mettam beram jaloobe seyotobe ta seyo jaloobe sodanbe kuje ndarade bana be maraide naftortobe dunyaru bo ta chuklano ndube bernde mudum en fu gam dunyaru banandu wa'i jontani du jinnan mi yidi on lato rimbe e saklere fu mote ay don suklano kuga jawmirawo ha fottana jawmirawo amma te do don suklano kuje dunyaru ha fottana debbo mum banani bernde mako sendake didi non bo debbo jurmdo malla cerado malla paño mo meday te ego o don suklano kugal jawmirawo ha o lato cenado be bandu e ruhufu amma te ado don suklano kuje dunyaru ha fottana gorum mi don wi'a dum gam mi yidi wallugo on mi labbata hadugo on. Mi yidi on kuwa ko fotti, on kuwa na jawmirawo be bernde wore. Tema goddo narran be munyaado mum ta be banga. Nden o numti accugo mo non fottay, gam o hewti suno hoogo mo bo don besdo. To non kam sey be banga na dum aybe, amma to gikkuma ko tabiti wala ko dolimo suno bo billaymo. Nden kam o jogito anniya mako ta o banga munyaado mako. Bangdo munyaado mum huwi boddum, amma mo bangaymo huwi ko buri wodugo. Debbo te'aado laati kabbaado yaake gori ko don be yonki, amma to gorko mayi debbo rimdi. To yidi o jaban te'ego, amma sey o teera be gorko masihinkejo. Amma sey o mako buran maunugo to o jodake bila gorko. Kanjum woni nu'am. Amma mi tammi min bo mi wodi ruhu Allah.